maber idan magi nyomo nyoma len maeni nyikwa mungu kwaya mapoga full gospel chant. Amen.
Indumatine na loko paruna anda binyomi yesi.
Amen.
Kakumendo wa miudwongi mungu.
dana ryo matindu cho kwa kakeni uzira 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 cheza 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 cheza
Sayuni.